ibn Umar ne yonent bi da waxon ne l'islam sun borom dako tabax ci kaw juroom manam l'islam borom ak tabax yalla ni ko tabax dako wutal juroomi kenu sharene mom yalla rek moy bur man muhammad ni ab jaamu la bu mu yoni lolou moy ben tonku ba ñaaral ba ci saxo yewonal julli juroom nañ ko santane ci waxtu yaak lepp ñettel ba joxe asaka ñentel ba aj makka ci kuko man juroomel ba nak wor woru ramadan